ikhethikhethe wena, ikhanda lizulazula wena, khethile khethile. Uyayazi mizana ikhokha indaba dalimele wena. Ngiphicaphica ngento yami, umuntu wami, ngibheke wena, dalifuna wena.